Okay. Hey, check it out. Hey, never style. Hey, premier pas. Let's do it. Okay, ayo, don't say lighter, don't say lighter. Wanna nigga tell if you're nigga, the moment I'm gonna illuminate. Compungane, compungane, and I'm sure the duffer by the heart of fight, delay, I got marine. 10 years, young game, the photo, ne. Come again, domo son, domo musere. The money could you forget it, but you forget it, but you oh, highly get it, every day, left to the right. Can do you much chat away, level my dodgy day, so do you fight? Benny yon la ma pakete ñep paré xawade ma teul la xam nga di nga pousse ma mandi ci wami te duma fi sous man duma saisi comme chance ma dekk dele yeen talent bi nga manké le ma ouf di tak tagan ci biti di gaad di lak da dess nañu possédé jommalaté dugu dugaté indi fa ya melni ko ñu possédé teni rap hold up dama romi ci ni ba duju mëna bokku yo seni rap down do dafa démé bi rengéré da sa fé ma ngi bureau tok sama chaise missionné commandé fixé len dicté len comment faire tank len fermé len touralé du pul muy gëna bani wala sik
my pill my fast full neex wo ma an ñi xel ren baangi ni mo deg daat full neex wo ma an ñi xel my pill my fast full neex wo ma an ñi xel ren baangi ni mo deg daat full neex wo ma an ñi xel
yow akapare lepp depuis dipinal fi duñu tok ñaka joxe loxo duma téré mëna dem jomalati ñep niveau bi di am man tan rap am best girl duma téré mëna dem omi ci bit never ever duma ci ni top ma ci di nga téral nabu shumi dugu sina kemi over kebitu betalu mako duma séral xam du tok di jëf li la mëna fay ken du man ci rap fa nga ne di sop pong tok de xaw sogo mo na tok dof du sop ci bit tega ci lu dof mani e li sinap fek duma dap duma ma sa wari na mu wi bek ki la gëna dof mag nu crazy bang bang tan lolu ma sa me gani respect she's back this fake mo nu ñuma kala dama paré boy na ma gat dem who's that who's that mistake songo ma defé ngoko duma xadi ne ko bamu nak bu mtek ma nek diko taxale te mu ko never ever duñu mëna bokk gemi kéru mako ragalu ma simi bu gëna ba gi tego diko ñëw di vitamale reba dina safara te dibina la kemi ñu ma duma téré law bu fa diku taw kemi le te du fi ñaan amati fi ndam soru nga ma de duma tapalé na nga jall ne duma fi ci ginaaw 1 2 3 4 5 6 7 ma ñew aj level ma jël len tebal ñu jël len eufal ngeen ñew di eufal ma jël len neppal ñi am rap
semaine my feel my fast fula neex wo ma an ñi xen ren baangi ni mo deg daaj fula neex wo ma an ñi xen my feel my fast fula neex wo ma an ñi xen ren baangi ni mo deg daaj fula neex wo ma an ñi xen